imyango kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro 25 yitabiriwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe n'abakuru b'ibihugu barimo wa Chad, wa Nigeri, wa Congo Brazzaville, wa Djibouti, vice perezida wa Nigeria, minisitiri w'intebe wa Ethiopia na minisitiri w'intebe wa Tanzania ndetse na guverineri mukuru wa Canada, harimo kandi n'uhagarariye umukuru w'umuryango w'ibihugu by'Uburayi ndetse n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe. Aba bashyitsi nibo bashyize indabo ku mva enye zishyinguyemo abasaga 250,000 bishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse habaho no gucana urumuri rw'icyizere ruzamara iminsi ijana. Uyu muhango wakomereje muri Kigali Convention Center, aho umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yagejeje ijambo ku bari bitabiriye uyu muhango. Perezida Kagame yashimye imbaraga, ubutwari no kwihangana byaranze abacitse ku icumu, ndetse ashimira abasirikare b'Ababiligi bishwe mu gitondo cyo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kane 1994. Ashima Kapiteni Mbaye wo muri Senegal warokoye benshi. Perezida Paul Kagame yanagarutse no ku butwari bwa Tonia Rokateri wishwe mu 1992 azira kuvugishwa ukuri ku byari birimo kubera mu Bugesera, aho yavugaga ko abasirikare n'abajandarume biroshye mu baturage babica akaza kubizira. Perezida Paul Kagame yavuze ko jenoside itatangiye ku munsi runaka, ahubwo ifite amateka. Perezida Kagame avuga ko nta na kimwe muri ibi byose byatewe n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Mukuru w'u Rwanda asobanura ko ibyo Abanyarwanda banyuzemo byabahaye imbaraga, ko ntawe ukwiye kwibeshya ku bushobozi bw'Abanyarwanda.
Rwanda is a very good friend to its friends. We seek peace, we turn the page. But no adversary should underestimate what a formidable force Rwandans have become as a result of our circumstances. Nothing has the power to turn Rwandans against each other ever again.
Aragira ati, u Rwanda n'inshuti nyakuri n'inshuti zarwo, turashaka amahoro, twateye intambwe, ariko nta n'ukwiye kwibeshya ku mbaraga Abanyarwanda bafite bakuye mu byo banyuzemo byose. Mu bandi bakuru b'ibihugu bavuze harimo perezida w'igihugu cya Djibouti Ismaïl Omar Guelleh, mu ijambo rye yagize ati, twaje kwerekana ko twifatanyije n'Abanyarwanda. Muri Afurika turahamagarwa gukomeza guteza imbere amahoro no gukomeza gucunga umutekano mu bihugu biri mu bibazo no gukomeza umurimo ukomeye watangijwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Umuhango wo kwibuka ku nshuro 25 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda witabiriwe n'abashyitsi baturutse hirya no hino ku isi. Icyakora abashyitsi bo mu bihugu bituranye n'u Rwanda usibye Uganda na Tanzania, ibi byohereje intumwa na kindi gihugu cyegeranye n'u Rwanda cyohereje abagihagarariye muri uyu muhango. Gahunda yo kwibuka iraza gukomereza kuri Stade Amahoro, akomereza ijoro ryo kwibuka ribanzirizwa n'urugendo rwiswe rwo kwibuka. Ashinta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.